Varsågod och sitt ned.
In 1950, a woman by the name of Åsa Unidal.
I 1950 så var det en dame vid namn Åsa Unidal.
Left Drummen.
Som förlot Drummen.
To go to America.
För att resa till Amerika.
She was 17 years old. Both of her parents had died in the war.
Hon var 17 år. Bägge föräldrarna var döda I krigen.
And so this was a great courageous moment for her to find a new life.
Så detta var ett avgörande ögonblick för att finna ett nytt liv.
2 years later, her best friend Solveig Bergsdal.
2 år senare hennes ord Solveig Bergsdal.
Went on a ship to America.
Satte sig på båt till Amerika.
And she met a man by the name of Åge Norman Johannesson.
Och hon mötte en man som hette Åge Norman Johannesson.
When they arrived in Brooklyn, Solveig introduced Åge to Åsa.
Så när de kom till Brooklyn så introducerade Åge till Åsa.
They eventually got married.
Och de blev gift.
Started a new life.
Startade ett nytt liv.
And their third daughter was Ingrid Ellen Johannesson.
Och deras tredje dotter var Ingrid Ellen Johannesson.
That was Ingrid that you saw up there.
Och det var Ingrid som ni såg där uppe.
She's my wife.
Hon är min kone.
God has brought us together in partnership in ministry.
Gud har brakt oss tillbaka samman för ett partnerskap I tjänsten.
Today she's preaching in New York.
Idag så predikar hon I New York.
A church with 3 campuses, 1,000 people.
En kyrka med 3 campuser och 1,000 människor.
She's one of your granddaughters that you sent to America.
Hon är en av deras barnbarn som de har sänt till USA.
And she's my wife.
Och hon är min kone.
So thank you.
Så tusen tack.
I was having a bit of a time. I couldn't stop crying because I thought about the fact that Åsa and Åge came to America and discovered Jesus at the World's Fair.
Jag hade ett ögonblick här där jag inte kunde hålla tårarna tillbaka för det gick så in på mig att Åge och Åsa drog till Amerika.
And they raised Ingrid with a vision that she could use her life for God.
Och de uppdrog Ingrid till att förstå det att hon kunde bruka sitt liv för Gud.
So when I met her in university, we were already prepared to partner together to go around the world.
Så när vi möttes på universitetet så förberedde vi oss allerede då på att vi kunde resa samman runt I världen för evangeliet.
Paul says to the people gathered in Athens when he's preaching.
Paulus säger att när han var I Aten och predikade till folket där.
God has ordained the times and movements of all people so that some will seek him and find him even though they're groping in the darkness.
Så du Gud förberett deras hjärtan fortæller han att de kunde söka han I mörket.
Åge and Åsa didn't know they were groping in the darkness.
Och Åge och Åsa visste inte att de växte upp I mörket.
But God opened their hearts.
Men Gud öppnade deras hjärtan.
And I'm very grateful today.
Och jag är väldigt tacksam för det idag.
Åsa just celebrated her 90th birthday.
Åsa firat nå 90-årsdag.
And we're in Norway for 3 months.
Och vi är I Norge I 3 månader.
So she's going to come to celebrate the 17th of May with us here.
Så hon ska komma och fira 17 maj med oss.
So you can feel that I feel an incredible sense of blessing to be here.
Så du förstår det att jag känner en sån stor välsignelse vid att få vara här.
And thank you pastor for opening your pulpit.
Tusen tack pastor för att öppna för talarstolen.
I was a senior pastor for 11 years.
Jag var seniorpastor I 11 år.
I never gave my pulpit to anyone.
Jag gav inte min talarstol till någon andra.
So I feel like this is a special gift.
Så jag känner att det här är en speciell gåva.
In 1990, Ingrid and I were preparing to go to France and then on to Mali to be missionaries.
I 1990 så förberedde jag Ingrid oss till att resa till Frankrike för att resa vidare till Mali.
And they sent us to the University of Toronto to learn how to learn a language.
Och de sände oss till universitetet I Toronto för att lära språket.
It was a beautiful setting. You had the quad of the university and all of the beautiful buildings of being in a university.
Det var en flott kontext med byggnader och hela universitetet.
Toronto is an international city, lots of cultures together.
Toronto är en internationell by med massor kulturer tillstede.
The challenge for us though is that we were living in a one bedroom dormitory room.
Så utmaningen vår var att vi bodde I ett rums lägenhet.
And we had 3 children under the age of 3.
Och vi hade 3 barn under 3 år.
3-year-old twins.
3 år
and a 1-year-old
och en 1-åring.
And so you had to manage your schedule very well.
Så du må planlägga.
We both wanted to exercise during the day, so I would take the kids in the afternoon for Ingrid to exercise.
Vi ville begge trene, så jeg tok barna på ettermiddagen, slik at Ingrid kunne trene.
And during the lunch hour, I would go out with four other men, and we would run for 30 minutes.
Og I lunsjen så var jeg ute med fire andre menn, og vi jogget.
Knowing it was a short time, we wanted to get as much distance in as possible, so we were running 5 miles in 30 minutes. That's about 8 kilometers.
Så för att vi skulle klara det här och få mest möjlig distans på kortast möjlig tid, så löp vi 8 kilometer på en halvtimme.
Those of you who work with miles know that's a 6-minute mile. That's moving at a pretty good clip.
Det som vet att 6 miles per minut vet att det här är högt tempo.
But we each had a different point of strength, and so we would play off of one another's strength, and we would make it back in 30 minutes, get a shower, and go back to class.
Så vi brukte hverandres styrker, og vi gjorde unna distansen, og skinnet oss tilbake, og dusjet, og var klare til time.
We returned to our home in New Jersey, and I thought, you know what, I've never run in a road race. I'm going to run in a special race in our community.
Tilbake I New Jersey, så deltok jeg I en helt spesiell løp I vårt nabolag, eller samfunn.
It was a 4-miler.
Det var en 4-miles løp.
We'd been running 5 miles.
Vi hadde løpt 5 miles.
6-minute pace.
På 6 minutter per miles.
So I thought 4 miles, 6-minute pace, 24 minutes, no problem.
Så jeg tenkte at 4 miles og på det samme tempo, det ikke noe problem.
Problem is that Toronto has perfect weather.
Men det at Toronto har flott vær.
And New Jersey had, I don't even know how to do this in your system, 90 degrees and 100% humidity.
Og New Jersey hadde mye høyere temperatur og mye høyere fuktighet.
So I started out very enthusiastic.
Så jeg begynte veldig entusiastisk.
My first mile was 5 minutes and 24 seconds.
Så min første mile var
5 minutes 24 seconds.
5:24.
I was ahead of my goal.
Jeg var foran målet mitt.
Second mile was 5 minutes 42 seconds.
Så andre mile var 5 minutter og 42.
I was still ahead of my goal.
Jeg hadde foran skjema.
Third mile was 6 minutes and 22 seconds.
Tredje mil var 6 minutter og 24.
I was still ahead of my goal.
Og jeg var fortsatt foran.
The last mile was somewhere over 7 minutes.
Den siste milen var på noe over 7 minutter.
So I didn't finish with my goal of 4 miles in 24 minutes.
Så jeg klarte ikke målet mitt med 4:24 per miles.
What happened to me?
Hva skjedde med meg?
Well, there's a couple simple things.
Det noen enkle ting.
First, I ran alone.
Først så løp jeg alene.
I didn't have the people that I was normally running with.
Jeg hadde ikke disse som jeg vanligvis løp sammen med.
I didn't run the race that was marked out for me.
Jeg løp ikke løpet som var planlagt for meg.
This body cannot run miles in 5 minutes and 24 seconds.
Denne kroppen kan ikke løpe på 5:24.
It's going to run out of energy.
Det kommer til å miste energien.
And quite simply, I ran out of gas.
Så ganske enkelt, jeg orket ikke.
This is happening in the church all over the place right now.
Og det her skjer overalt I kirkene nå.
We have people who have started the race well.
Vi har mennesker som har begynt løpet vel.
Including leaders and pastors,
inkludert ledere og pastorer,
that are running completely out of energy.
De løper seg tomme.
They looked good in the beginning.
De ser bra ut på begynnelsen.
But they're slowly walking away.
Men de gir seg etter hvert.
And the sad part for me is it's the younger generations that are walking away faster.
Og det som trist for meg å se de unge som blir fortere slitne.
They're missing something.
De mangler noe.
Over the course of these past 2 days with the men,
over disse 2 dagene sammen med mennene,
we've been diving into Paul's letter to the Ephesians.
Så har vi gått inn I Efeserbrevet.
And what we've seen in the first 3 chapters is that Paul gives us everything that we need to be fruitful in our ministry.
Og det vi ser I de 3 første kapitlene at Paulus gir oss alt vi trenger for å være fruktbare I de, ja,
and to find success in life.
Og til å kunne ha fremgang I livet.
He begins by saying we have every spiritual blessing in the heavenlies in Christ.
Han sier at vi har all åndens velsignelse I den himmelske verden.
So if we have all that resource, what happens to cause us to lose our way and to run out of gas?
Så hvis vi har alle ressurser, hva det da som gjør at vi blir slitne langs veien?
I think Paul gives us a clue in Ephesians chapter 3.
Og jeg tror Paulus gir oss en hint om det I kapittel 3.
This is the second time in his letter that he gives us a look at his own prayer life, how he prays for others.
Dette andre gangen som Paulus gir oss et gløtt inn I hans bønneliv.
And in this, he gives us the clues of how to remain refueled as Christ followers so that we can finish the race that God has for us.
Og han gir oss et hint på hvordan vi kan være styrket slik at vi kan fullføre livet vårt.
Let me read the text for you in English, and then our pastor will read it in Norwegian.
Jeg leser først på engelsk, og så leser pastor på norsk.
For this reason, I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named, that according to the riches of his glory, he may grant you to be strengthened with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth and the length and the height and the depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Now to him who is able to do far more and immeasurably more than we could ask or imagine, according to that power which is at work within us, to him be glory in the church and in Christ Jesus, both now and forever and ever. Amen.
Kapitel 3, vers 14. Derfor bøyer jeg mine knær for far, han som har gitt navn til alt som kalles far I himmel og på jord. Må han som så rik på herlighet gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo I deres hjerter, så dere kan stå rotfestet og grunnfestet I kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli I stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt med hele Guds fylde. Han som virker I oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Han være ære I kirken og I Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter. Amen.
Amen. Paul begins by saying, "For this reason, I bow my knee."
Paulus sier at for denne grunnen så bøyer jeg mine knær.
Now, if we travel through the scriptures, we see that there are multiple ways that you can pray.
Når vi reiser gjennom skriften, så ser vi at det mange måter som vi kan be på.
For me, growing up in a church in North America, it was very common for us to gather in the basement of the church around chairs and to pray.
For oss, for meg som vokst opp I Nord-Amerika, så var det veldig vanlig for oss å bøye knær når vi skulle be.
So there's still a reflex in me when I want to get very serious before God, instead of just sitting.
Så det en refleks I meg, så når jeg vil være alvorlig og seriøs innenfor Gud, så I stedet for å sitte,
I'll grab a chair and I'll grab a hold of God.
Så tar jeg en stol og så holder jeg fast på Gud.
It's like wrestling with God.
Det på en måte som å kjempe med Gud.
But in Paul's day, the most common expression for men praying was to stand with their head towards heaven with their hands like this.
Men på Paulus sin tid så var det vanlig å stå med hendene ut sånn og se opp mot himmelen.
So when Paul says, I bow the knee, he's grabbing the attention of the original hearers. This is a very important aspect of Paul's prayer life.
Så når Paulus sier at han bøyer sine knær, så forstår vi at det noe veldig alvorlig I Paulus sitt bønneliv.
We get to see the things that he prays for.
Så vi ser ting som han ber for.
That according to the riches of his glory, he may grant you to be strengthened with power through his Spirit in your inner being.
At vi skal styrkes med kraft I vårt indre menneske.
It's too bad you weren't a part of the retreat because we spent a couple of sessions together talking about these riches that God has poured in us.
Vi brukte et par sesjoner på men's retreat til å snakke om den her rikdommen som Gud har lagt I den troende.
Can I have any of the men that were at the retreat raise your hand right now?
Noen av mennene som var på retreat, opp med en hånd.
So after the service today, go talk to them and ask them what were the benefits that God has poured into us.
Så efter mötedag så bara spör dem vad var det de drog av fördelar vi hör av detta budskapet.
They'll be able to fill you in.
Så de vill kunna fylla ut informationen.
And then next year, don't miss the retreat.
Och nästa gång så går du inte glipp av retreatet.
But out of the overflow of the abundance of God, Paul prays that they would be granted with strengthened and power through His Spirit in their inner being.
Men utifra den overfloden av kraft fra Herren, så ber han om at de skal bli fylt med styrke I sitt indre menneske.
In the Greek, he uses four different words for power and energy and strength.
På gresk så bruker han fire ulike uttrykk for kraft og styrke.
He wants us to see the comprehensiveness of God working in us.
Han vil at vi skal se det oversiktsbildet, hvordan Gud virker I oss.
And it's through his Spirit.
Og det gjennom hans ånd.
Paul's not looking at us as believers and saying, you've got to put all of your energy yourself to get it, but you need to allow the Holy Spirit to work in your inner being to fill you up with everything that you need.
Paulus sier ikke at dere må gjøre så godt dere bare kan, og så må dere prøve å la den hellige ånd få lov til å fylle dere opp.
Because our outward strength flows from the inner strength that he builds within us.
Fordi at den yttre styrken, den flyter gjennom den indre styrken som han har lagt I oss.
Our union with Christ keeps us secure, but it's our communion through the Holy Spirit that energizes us to move into the life that he has for us.
Det vår pakt med Gud som bevarer oss I Kristus, men det gjennom den hellige ånd at kraften flyter.
Then Paul unfolds what three different aspects of what that would look like.
Så Paulus han tar oss inn I tre ting om hvordan det ser ut.
First, so that Christ may dwell in your hearts through faith, that being rooted and grounded in love.
Først at Kristus ved troen må bo I deres hjerter og dere står rotfestet og grunnfestet I kjærlighet.
Now this is a very interesting thing that he prays in light of something that he said earlier in this letter.
Og dette interessant når vi ser det I sammenheng med noe han sa tidligere I brevet.
He's wanted us to know that when we follow Christ, we are in Christ. That changes everything about our reality.
Han vil at vi skal forstå det at når vi I Kristus, så forandrer det alt I vår realitet og vandring med Kristus.
So what does he mean when he says that Christ may dwell in your heart?
Så hva betyr det at han må dvele, være I våre hjerter?
Paul's praying that what is true in their head will move to their hearts.
Paulus sier at det som de har av kunnskap I hodet, det må flytte ned til hjertet.
Because we know a lot of things in our head about our faith.
For vi vet veldig mye om vår tro I vårt hode.
But until it moves to our heart and grips us and becomes our experience in the everyday, it's just intellectual knowledge. It doesn't change the energy we bring into our lives.
Men hvis ikke det kan få flytte seg fra hodet ned til hjertet, så vil det ikke få noen konsekvenser for måten vi lever ut livet vårt. Det vil bare være teori.
This is the living word. Apostle Paul saying here to you, the followers of Christ, don't let things sit in your head. Move them from your head to your heart so they grip you and then do something through your hands and your feet.
Derfor så sier Paulus til sine etterfølgere at la det flytte fra hodet til hjertet, slik at dere kan komme ut I hendene og føttene deres.
This is the overflow of God's life for you.
Dette overfloden av Guds liv for oss.
He goes on and says, may you have this be strengthened to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth and to know the love of Christ that surpasses knowledge.
Han sier at må Kristus ved troen bo I deres hjerter, så dere står rotfestet og grunnfestet I kjærlighet, må dere sammen med alle de hellige bli I stand til å fatte
I don't know how this flows in Norwegian, but this is kind of awkward in English.
Dette her høres litt sånn rart ut på engelsk.
He says that you would have the strength to comprehend.
Han sier at dere må få kraft til å fatte.
I wouldn't talk that way.
Jeg snakker ikke på den måten.
I would say maybe you would have the wisdom to understand.
Jeg vil kanskje si at man har visdommen til å forstå.
That you would have the discernment to understand.
At du har evnen til å forstå.
But that you would have the strength to understand.
Men at du får styrken til å forstå.
He's talking about just not being able to get this through our brilliance of studying, but this is the work of the inner spirit in us causing us to realize the deep things of God.
Det handler ikke bare om vår evne til å studere, men det handler om at Gud åpenbarer hva det her betyder I våre hjerter.
It's the knowledge of Christ which of his love which surpasses any other knowledge.
Det kunnskapen om Kristus som overgår all forstand.
Paul talks here about the breadth and the length and the height and the depth.
Paulus han snakker her om lengden, bredden, høyden og dybden.
Scholars will tell you he's using temple language.
Her forteller de som forstår teologene at det tempelet det snakk om.
He's inferring to them that, as he will say in other passages, that you are the temple of the Holy Spirit, and may you be strengthened to understand what it means to walk as God's tabernacle in this world.
Altså at dere Guds tempel, og at dere kan være I det tempelet.
And he has one more, that you may be filled with the fullness of God.
At dere blir fylt med all Guds fylde det neste.
Get your mind around that one.
Prøv å forstå det her.
Think about God.
Gud.
Can we even bring him into our thoughts?
Klarer vi å forstå ham med vår tanke?
You probably have gotten used to it around here.
Dere kanskje vant til det her.
I look at a fjord.
Jeg ser på en fjord.
I go, my God is amazing.
Jeg tenker, oh, det fantastisk.
I look at northern lights.
Jeg ser på nordlyset.
I go, how does he do that?
Hvordan gjør han det?
But that's not just the only poetry of his world.
Men det ikke den eneste poesien I hans verden.
In the previous chapter, he's told us that we are his poetry as well.
I tidligere kapitlet som har fortalt at vi hans skapninger.
And when you think about God and his creative power and all that he's done that has made things beautiful around us, how can God make his fullness dwell in us?
At Gud som har skapt alt på så underfylt vis, hvordan har han kunnet skape det vakre I oss?
This is a promise of God, of him coming and taking dwelling. Do you realize how crazy this is?
Det Guds utrolige at Gud lar det her virkelig skje I oss, hans skapeverk.
Come on, Norway, wake up.
Kom igjen, Norge, våkne opp.
This is amazing.
Det fantastisk.
Even your stoic Norwegianness needs to get over this.
Till och med våra stramme norska, vi trenger att förstå det här.
God comes and puts his fullness in you.
Gud kommer och fyller oss med sin fyllde.
That's incredible.
Och det fantastisk.
In the tradition that I grew up, it had a very strong connection to the ministry of the Holy Spirit.
I den sammanhang som jag växte upp så hade ett väldigt starkt förhåll till kraften I den helige ande.
The founder of our denomination used to say, not only should you be filled with the Holy Spirit,
Vår grunnlegger sa at ikke bare skal du være fylt av den hellige ånd,
you should get enlarged.
Du skal bli utvidet.
So you can have more of the Holy Spirit.
Så du kan ha mer av den hellige ånd.
I'm getting enlarged in Norway.
Jeg vokser på meg I Norge.
From all the Jettost and Kongsakaka.
Aldrunosten.
I want to be enlarged in spirit.
Jeg vil bli stor I ånden.
To receive more of God.
Slik at jeg kan ta imot mer av Gud.
If this isn't enough that Paul has poured all these things into us, then he spontaneously goes into blessing and benediction.
Når Paulus har lært oss at Gud har fylt oss med denne fylden, så går han straks over I en lovprisning.
Now to him who is able to do immeasurably more than we could ask or imagine.
Til han som gjør mer enn det vi kan forstå og be ham om.
According to that power which is at work within us.
I henhold til den kraft som han har latt bo I oss.
To him be glory in Christ and the church both now and forever, amen.
I ham være ære I kirken og I Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter, amen.
If you haven't gotten it yet, Paul puts a big exclamation point at the end of this by going into praise. He can't help himself.
Så forstår, hvis du forstår det her, så det slik at Gud, Paulus setter et utropstegn etter alt det her han har sagt, og så bryter han ut I lovprisning og takk.
He's personally overwhelmed that this could be our inheritance.
Han så personlig overveldet over at dette vår realitet.
For himself.
For seg selv.
But for the people that he loves and he's pouring into.
Men også for mennesker han elsker og som han øser
Pastor, sitt av. What happens if we all start to believe that we carry the fullness of
Pastor, hva skjer når vi alle sammen tror på at vi bærere av hele Guds fylde?
You're going to have 6 or 7 services on Sunday.
Dere må jo ha 6-7 møter på søndag dere da.
You're going to get tired.
Jeg kommer til å bli sliten.
You better come back to the Holy Spirit because when the fullness flows, you're going to need it.
Jeg må komme tilbake til den hellige ånd og bli fylt med hans fylde fordi at jeg kommer til å trenge det.
This isn't just for pastors.
Det ikke bare for pastorer.
This isn't just for missionaries.
Det ikke bare for misjonærer.
This isn't for leadership coaches like Ingrid and I who go around the world.
Det ikke for lederskapscoacher som Ingrid og jeg som reiser rundt I verden.
This is your inheritance as one in Christ.
Dette deres arv som ett I Kristus.
This is what God wants for you.
Dette hva Gud ønsker for dere.
All you need to do is make yourself available to him.
Alt du trenger å gjøre å gjøre deg selv tilgjengelig for ham.
So what's my so what?
Så hva min oppsummering?
God has made all of these things available to us, but we need to cooperate with what he wants to do in our lives.
Gud har gjort alt det her tilgjengelig for oss, men vi må omsette det I våre liv.
The Holy Spirit's a gentleman.
Den hellige ånd en gentleman.
He only goes where he's invited.
Han går bare dit han blir invitert.
Ingrid said it this way.
Ingrid sier på denne måten.
When God finds open space, he goes to that space.
Når Gud finner en åpen plass, så går han inn på den plassen.
But too often we're closed.
Men for ofte så vi stengt.
And we want to be in control.
Og vi vil ha kontrollen.
But to be accessible to God for his fullness to come into us.
Men å være tilgjengelig for Gud slik at hans fylde kan komme inn I oss.
There needs to be an abandonment that happens in our life where he has everything.
Så må vi oppgi noe fordi at han har alle ting.
When that happens, we don't care what people think about us.
Når det skjer, så bryr vi oss ikke om hva andre tenker om oss.
We don't care about the results of doing the things that he calls us to do.
Vi tenker ikke på resultatet av det som han kaller oss til å gjøre.
Because the Holy Spirit exists for the glory of Jesus, it'll be just about the glory of Jesus for us in everything that we do.
For den hellige ånd gjør det slik at det handler om at det bare til hans ære som blir viktig for oss.
Paul says this is ours without causing us to do anything about it up to this point.
Gud, Paulus har ikke bedt oss om å gjøre noen ting opp til dette punktet.
But in chapter 5 in verse 18 he's going to give us a very important command.
Men I kapittel 5 og vers 18 så gir han oss en viktig befaling.
He's going to say keep on continually being filled with the Holy Spirit.
Bli heller fylt av den hellige ånd eller fortsett å bli fylt av den hellige ånd.
A great British evangelist used to say this all the time, get filled, get filled, get filled. And there was a woman in the front who said one time to him, why do you keep saying get filled?
Det var en kjent predikant som hele tiden sa her, bli fylt, bli fylt, bli fylt. Og så satt en kvinne som sa, hvorfor sier du det hele tiden?
He said, good woman, it's because I leak. And when I leak, I need to get refilled.
Og så sier han til kvinnen at det fordi at jeg lekker, og når jeg lekker, så må jeg bli fylt hele tiden.
That's the energy going out of us.
Det energien som flyter ut av oss.
Even Jesus, when he felt someone touching the edge of his garment, felt the power go out of him.
Selv Jesus, når det gikk ut en kraft fra ham, fordi han ble rørt ved, så måtte han fylles opp.
And when we do what God has us to do, it takes energy and life. It's like running hard in a race.
Så når vi tjener, så det som å løpe et løp, og vi trenger ny kraft.
And we leak.
Og vi lekker.
And we need to come back.
Og vi må komme tilbake.
And we need to be filled.
Og vi trenger å bli fylt opp.
And there's a very interesting thing. The word Paul uses for filled there is a nautical term.
Det en interessant sak her, for det uttrykket Paulus bruker om å bli fylt.
It is the word that would have been used when a sail was filled with wind to go off on a journey.
Det et uttrykk, et bilde som om et seil som blir fylt av vinden for å legge ut.
So you can imagine Paul on one of his missionary journeys being on one of these ships and sitting in the harbor and they would slowly drift out then all of a sudden the sails would go up and some would say, they're filled, here we go.
Du kan se for deg Paulus som sitter på et skip og så de ferdig med å legge ut fra havnen og så fyller vinden seilet og så sier han, det blir fylt og så de på vei ut.
That's a great image when you think about the Holy Spirit.
Det et fantastisk bilde når du tenker på den hellige ånd.
In Hebrew, he's the ruach.
På hebraisk så det ruach.
The breath or the wind.
Så det vinden.
When Jesus is meeting with Nicodemus, he says, the spirit goes where he will.
Når Jesus møter Nicodemus, så sier han at vinden blåser dit den vil.
Even Jesus takes on the role of the Holy Spirit before leaving his disciples because it says that he breathed on them to receive the Holy Spirit.
Selv Jesus han ånder på disiplene, puster på dem, han sier, ta imot den hellige ånd.
So in our walk with Jesus, it's not that we create the energy, that we put everything that we have. All we simply need to do is put the sail up and allow the Holy Spirit to blow the wind. To bring us where we need to go.
Så I vår vandring med Jesus det ikke vi som tar oss sammen og prøver å få det til, men vi åpner våre seil og lar den hellige ånd få fylle seilene og ta oss dit han vil.
Now that's liberating from two ways.
Det frigjørende på to måter.
First of all, when I'm out there doing what God wants me to do, I don't need to create the energy to make things happen. I don't need to put on a show. I just need to show up in how God has created me and be the person that I am.
For det første så det ikke sånn at jeg trenger å få til de tingene som Gud skal gjøre, men jeg lar Gud få lov til å slippe til slik at han gjør det han skal gjøre.
But there's sometimes it feels like your vessel's not going anywhere.
Men noen ganger så føles det ut som om fartøyet ikke går noen steder.
In English, we call it the doldrums.
Og på engelsk så kaller vi det for doldrums.
Doldrums. It's what happens to ships when they're on the equator when the winds quit blowing.
Det är det som sker med ett skip när det är under ekvator och det blir helt vindstille.
A ship can be moving along really quickly.
Ett skip kan ha god framdrift.
And all the wind will stop and the sails will go down.
Och alla vindarna slutar och seglet går ned.
And that ship can sit there for days just turning, not going anywhere.
Och skeppet kan ligga där och bara cirkulera utan att gå någonstans.
And the captain can panic.
Och kaptenen kan få panik.
And he can try to get everybody to row.
Och han kan försöka få alla att ro.
But nothing's going to happen.
Men ingenting kommer att ske.
You need to wait for the winds to shift.
Du trenger att vänta på att vinden snur.
See, there are times in our life when it feels like God's vessel isn't moving as quickly as we would like it to move.
Det är tider i livet vårt hvor vi opplever det som om fartøyet ikke går noen steder. Vi venter.
Even in English we say that person's in the doldrums.
Og da sier vi at det er
doldrums.
Doldrums.
I'll translate that for you. See, there's sometimes we feel like we have to produce something for God when it's not happening the way we want.
Så noen ganger så tenker jeg at vi må produsere for Gud når det til syvende at det ikke skjer noen ting.
And God says, quit trying to make something happen.
Prøv å slutte å få til at noe skal skje.
Spend time with me.
Bruk tid med meg.
Hoist the sail.
Løft seilet.
Make sure that the sail has no rips in it.
La seilet få lov til å være spent ut.
Make sure there's no anchor on your bolt. It's dragging you back.
Pass på at det ikke er noe anker som holder deg igjen.
But in abandonment and yielding, watch and see what I do.
Men hvil i ham og se på hva han gjør i deg.
Then one day we turn around and we've covered a lot of distance.
Og en dag så ser vi oss tilbake og så ser vi at vi har lagt bak oss lang avstand.
And it wasn't our best effort.
Og det var ikke med vår styrke.
It was the life of Jesus by his spirit pushing through us.
Det var Jesus genom sitt liv som blåste genom oss.
Listen, sons and daughters of God.
Hör söner och döttrar av Herren.
This is what God wants for you.
Detta är vad Gud önskar för dig.
You were never meant to achieve anything.
Du var inte ment till att uppnå någonting.
And I know you Norwegians, you like to achieve.
Och jag vet att känner dere nordmenn, dere önskar att uppnå något.
I married into you Norwegians.
Jeg jo gift med en som nordmann.
I'm a good American as well.
Jeg en god amerikaner også.
I like to achieve.
Jeg ønsker å ha en hensikt.
But that's counterintuitive to our walk with Christ.
Men det litt sånn motsatt i forhold til vår vandring med Kristus.
See, I think we get that about our salvation.
Vi forstår det her med vår frelse.
We understand completely that it's all God's work. There's nothing we can do to cross over into that. But I think immediately after, we think we have to make everything happen for His glory.
Vi forstår det her at frelsen bare nåde uten våre egne gjerninger. Men med en gang vi har tatt imot det, så begynner vi å streve egen kraft.
And I'm telling you, the Lord's here today to tell you, quit trying so hard.
Jeg her i dag for å fortelle at slutt å prøve så hardt.
Hoist your sail.
Spenn opp seilet.
So I'm going to invite you all to stand right now.
Må gjerne reise deg nå.
As the worship team comes,
lovsangsteamet kommer opp.
Hoist your sail, whatever that means for you.
Løft seilet, spenn ut seilet, uansett hva det måtte bety for deg.
This is no time to be bashful.
Dette ikke en tid for å være
beskjeden. This is no time to be stoic.
Ikke for å være stolt.
This is a time to be completely abandoned to God.
Dette en tid for å være helt overgitt til Herren.
He wants to release his spirit in you and through you for your good and for the glory of your family and your community and this church and this nation.
Han ønsker å forløse sin ånd og fylle deg med hele sin fylde slik at du kan være i din familie, i ditt nabolag, i samfunnet, i kirken.
So Holy Spirit, you see all these hoisted sails.
Så Hellige Ånd, du ser alle disse oppspente seilene.
We're here to be filled again.
Vi her for å bli fylt igjen.
We don't know what that's going to look like moving forward.
Vi vet ikke hvordan det her skal se ut i det vi beveger oss framover.
But we trust you.
Men vi stoler på deg.
Release your life.
Forløs ditt liv.
Release your energy.
Forløs din energi.
Release your joy.
Forløs din glede.
Release your love.
Din kjærlighet.
Release all your fruit.
Forløs alle
all your gifting.
Alle dine gaver.
All of your anointing.
All din salvelse.
All the things that you want for us.
Alle de ting du ønsker for oss.
And glorify Jesus through our lives.
Og herliggjør Jesus gjennom våre liv.
In Jesus' name.
I Jesu navn.
Amen.
Amen.